meedi mi yesito on habaruno Allah lildi Bulus e Barabas sey wonde nyandere ardibe dina nga ajina hala Allah der sire antakia sey be nani bawde goddi bo daga do bi e wodi habaru dum lilemi Bulus e Barabas nga ajina sey ben do han nani beldum ardibe dina be malti Allah be teddini dum sey be yefti juude mabbe be joni Bulus e Barabas be sembidini be Barabas e Bulus be dilli be jaha si e fere fere sire sire be saidina hala Allah sey be jotti sire go be tay e wodi goddo busado kada orima o busado sey Bulus yesi mo hala Allah yesi timo fa o jabi ne o jabi Bulus rarimo yi holare ma ko wata mo hoynugo de Bulus biimo busado umaruga sey o ummi o rugi sey ben don be siire den fu nani beldum badi ga sembidingo e Malta Bulus e Barabas e Malta be sey be bi haani men kirisa gaydidi gam men sakkana on Bulus nani mone wi Allah tan haani ko sakkante gam kanyoni kisno kanyum topata ndiyam hudo fuda jawdi heba ko nyaami nyamdu burto sey lenyol Ibrahim nanoy kangari be ngari e mone be tay Bulus sey be koji be piibe be dagori be kaaje faa be ngurtini be der siire de be ngurtini be sey ben tohan tokkube Yesu jomirawo nanoy kandillo ngari sey ummini Bulus sembidinimo umminimo sey be jahi Yeso e saidingo habaru Allah sey duñaru dundu jabi nindu jabi der be itti der mabbe sedda ardibe gam wadango ben do han bawde Allah sey be dilli be koti be ngori ben do han be jahi be soito be jibo sir Antakia be jesiti ben ton fu ko wadno ko wadi to han to be jibo sey be getti Allah be jetti Allah gam be Allah omti dammu de fere gam ko wa nan habaru mudum